Numeri 11 verse 1. Kwathi abantu bakhononda kwakube ezindlebeni zikaJehova, esekuzwile uJehova, yavutha intukuthelo yakhe, umlilo kaJehova washa phakathi kwabo, wabaqeda basemkhawulweni wekamu. Verse 2. Abantu base bekhala kuMose, uMose wakhuleka kuJehova, umlilo wabohla. Verse 3. Igama leyo ndawo laqanjwa ngokuthi iTabahera, ngokuba umlilo kaJehova washa phakathi kwabo. Verse 4. Inqube vange yayiphakathi kwabo yaqala ukufisa nokufisa, nabantwana bayizali babuye bakhala bathi, kubani oyakusipha inyama ukuba sidle na? Verse 5. Siyakhumbula izinhlanzi esazidla eGibhithe ngesihle, namakukama, namakhabe, namaliki, nohanyanisi, nisweli. Verse 6. Kepha manje umphefumulo wethu siwomile, awukho lutho impela ngaphandle kwaleli mana, awukho lutho emehlweni ethu. Verse 7. Imana lafana nembewu yekoriyanderi, nokubonakala kwakho kunjengokubonakala kwenhlaka yebodola. Verse 8. Abantwana babo uma kuliqoqa baligaya ematsheni, noma beligqula ezigqulweni, balipheka emakhanzini, benza ngalo amaqebelengwane, okuzwakala kwalo kwakunjengokuzwakala kweqebelengwane lamafutha. Verse 9. Nxa amazole lala phezu kwekama ebusuku, imana lawela phezu kwawo. Verse 10. Mose wezwa abantu bekhala emndenini yabo, kwaba yilona lo muntu ngasemnyango wetende lakhe, intukuthelo kaJehova yavutha kakhulu, kwakukube emehlweni kaMose. Verse 11. UMose wathi kuJehova, uyiphatheleni kabi inceku yakho na? Angifumananga ngani umusa emehlweni akho kuba ubeke umthwalo wabo bonke laba bantu phezu kwami na? Verse 12. Ngakhulelwa bonke laba bantu yini ngabazala, ukuze uthi kimi bagone ngasesifubeni sakho njengomondli egona umntwana oncelayo, uba isezweni owalifungela oyise na? Verse 13.
Ngingathathaphi inyama ukubanika bonke laba bantu na? Ngoba bakhala kimi bathi siphe inyama ukuba sidle.
Verse 14. Anginakuthwala bonke laba bantu ngedwa, ngokuba kuyangisinda. Verse 15. Uma ngiphatha kanje, akangibulali nokungibulala uma ngifumene umusa emehlweni akho, mangingaluboni usizi lwami. Verse 16. UJehova wakhuluma kuMose wathi, ngibuthela amadoda angamashumi ayisikhombisa angamalunga wa-Israyeli, owaziyo ukuthi angamalunga abantu nezinduna zabo, walethe etendeni lokuhlangana ukuba eme khona nawe. Verse 17.
Ngingathathaphi inyama ukubanika bonke laba bantu na? Ngoba bakhala kimi bathi siphe inyama ukuba sidle.
Verse 18. Yisho kubantwana ukuthi, zingcweliseni olwanga kusasa, niyakudla inyama. Lokhu nikhalile ezindlebeni zikaJehova ngokuthi, kubani oyakusipha inyama ukuba sidle? Ngokwakukuhle kithi eGibhithe, ngalokho uJehova uyakunika inyama nize nidle. Verse 19. Anikuyidla usuku lube lunye, noma izinsuku zibe zimbili, noma izinsuku zibe yisihlanu, noma izinsuku zibe yishumi, noma izinsuku zibe ngamashumi amabili. Verse 20. Kepha inyanga ephela ize iphume ngamakhala enu, inengekini, ngokuba nimlahlile uJehova phakathi kwenu, nakhala phambi kwakhe ngokuthi saphumelana eGibhithe na. Verse 21. Wayesethi uMose, abantu engiphakathi kwabo bayizinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha abayimgundatshani. Wena ke uthi, ngiyakubanika inyama ukuba badle inyanga epheleleyo. Verse 22. Bayakuhlatshelwa izimvu nezinkomo ukuba zibanele na? Noma bayakubuthelwa yini izinhlanzi zonke zolwandle ukuba zibanele na? Verse 23. UJehova wathi kuMose, isandla sikaJehova sifinyele na? Usiyakubona uma izwi lami liyakwenzeka kuwe noma cha. Verse 24. UMose waphuma wabatshela abantu amazwi kaJehova, wabutha amadoda angamashumi ayisikhombisa amalunga abantu, wamisa setendeni nxa zonke. Verse 25. UJehova wehla ngefu wakhuluma kuye, wathabatha komoya ophezu kwakhe, wakubeka kumalunga angamashumi ayisikhombisa, kwathi umoya esahlezi kuwa aprofetha, kepha waze akuphinda. Verse 26. kodwa kwasala amadoda amabili ekamu, igama lelalingu Elidadi, igama lesibili ngumedadi, umoya wayehlala phezu kwawo ayephakathi kwalo alotshiweyo, kepha awayanga etendeni aprofetha ekamu. Verse 27.
Kwagijima insizwe yabika kuMose yathi, o Elidadi nomedadi bayaprofetha ekamu.
Verse 28. UJoshua, indodana kaNuni, inceku kaMose, owabakhethiweyo bakhe, waphendula wathi, Nkosi yami Mose, benqabele. Verse 29. UMose wathi kubo, unomonga ngenxa yami, sengathi bonke abantu bakaJehova bangaba ngabaprofethi, uJehova abeke umoya wakhe phezu kwabo. Verse 30. UMose wangena ekamu yena namalunga kwa-Israyeli. Verse 31.
Kwavuka umoya ovela kuJehova waletha izingwaca zivela ngaselwandle waziwisa ngasekamu kungathi ibanga losuku ngalapha nebanga losuku ngalapha kwekamu nxazonke nokuphakama phezu komhlaba kungathi izingalo ezimbili. Verse 32. Abantu bavuka lonke lolo suku nobusuku bonke nalo lonke usuku olulandelayo babutha izingwaca owabutha okuncane wabutha amahomere ayishumi bazenekela ngasekamu nxazonke. Verse 33. Inyama isekhona phakathi kwamazinyo abo ingakahlafuna ulaka likaJehova lwavuthela abantu uJehova wabashaya abantu ngokufa okukhulu kakhulu. Verse 34. Igama laleyo ndawo laqanjwa ngokuthi iKibiroti Hathawa ngokuba bembela abantu abafisayo. Verse 35. Abantu basuka eKibiroti Hathawa baya eHaseroti, bahlala eHaseroti.